Buli bwe butinga tuli ku mukolo gwange. Bwe butinga tuli mu kwanjula kwange. Bwe butinga tuli wali mu lujja tweyagala. Aunga studio mwana watu bankubira obuyimba bwe butiyo. Can you imagine? Arengendo okwekoza. Olo lunaku. When you ready, son? I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.